In it, Tony Kuru.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Dre, yeah.
Thick pretty girls I like. Maka maka weekend is so. Hello, my girl on Mboko, she in my type. Especially in Gatwa Kulu, so. Hello, that's my type. My girl on Mboko, she in my type. Gana Kulu, so. That's my type. Mami, your boko si tempting. Ufunika mulumu testing.
1, 2, 1, 2, okay.
Forget about your polisha. Ona kunomo wasiba folesha. Na ona kale gai wako waliwala. Ndewe dumbo ufanika biggie boy.
Matanda wa zakazi bao. Mwone mkazi wangalimu. Mkazi, mzungu, mzungu, kalad.
English.
Sono consensus. Chokolo. Taganza kuti mkazi wa Malemo mkazi ni kwati la ndini.
Thick pretty girls I like. Maka maka weekend is so. Hello my girl on Mboko, she in my type. Especially in Gatwa Kulu, so. Hello, that's my type. My girl on Mboko, she in my type. Gana Kulu, so.
Na kufana nezo konda matako. Na wama yuaziwa ni konda matako. Na kusukura tirafwa konda matako. Ukafuse pacho ongwe iwe pali memo. First girlfriend ezeli na matako. Ninaluza virginity kuliwa matako. Wezo ni mwaki ngira po ine pa matako. Ninga felepo ine pa matako. Ine mulafu ni konka matako. Feshi zima ningi malinga anatako. Seo tuuzi wa mwana kazi ni matako. Gali ya matako neho zini diako.
Thick pretty girls I like. Maka maka weekend is so. Hello my girl on Mboko, she in my type. Especially in Gatwa Kulu, so. Hello, that's my type. My girl on Mboko, she in my type. Gana Kulu, so. That's my type. That's my type.
Pitch.
That's my type.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Now that's my type.